mother. Just to pro.
You're on to the world now.
Watch out. Nakwagala bili mukwa nono ndagabidi. Gwali mukwa funda yegwe nokola bili. Samanya kwechavo bana kwagala bubi. So wani boyoza ngotwalira oli. Atamanyi je twavanga tusula mikuta. Tusula muri soyo gundi nakuta. Ewunge nga numa toyagala manya. Walayi wanumya nopita na fala. Ndeka luli mukwa nonze nakola bye. Ngo chakala noli musoga kusala leye. Nobuli mbabu baby nabuonye. Nagata gata munga ndawa nisama gobe. Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Wandeka wakati nonogenda. Tandika nukulumie vienda. Mumbazima kale wanse. Vya wachemuka rumunu genda noyenda. Anyway, nalimanyi wafa. Wazitu kila wundo gende wa musitafa. Naziri kila wapa pujanga mula kufa. Wete ganga mikusandoba mkuchakala. Wafana zingara bulisi wihala atwila. Ujoka ujoki wafura nyingo hesanyi. Ndeva hovari bari mbeyo ama iya ya iya ya ta. Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Ongamba kuli sabi bibili muchokamba. Mulina kule mirako waneno vansamba. Kabanku bajiri emigere java udanga. Na ya galantereze kona yela vyagana. Nakwagala bili mukwa nononda gabidi. Wali mukwa funda yegwe nokola bili. Samanya kwechavo bana kwagala bubi. So wani boyoza ngotwalira oli. Ndeka luli mukwa nonze nakula bie. Ngo chakala noli musoga kusala leye. Noguli mbabu baby nabuonye. Nagata gata munga ndawa nisama gobe. Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.
Hello my ex,
what's up?
Ena kuzino wadawa.
Wadawa.